Sababa Montilis Bad Makaudo
Can't start with the bad man, you kill the bitch.
Sasa nimepita 20 nimempata sweetie wakufunga nae pingu za maisha nimemfungulia moyo paka madilisha baby the way you hold me tight kama moyo kangu kana pita pita la muje
demi vina
mapenzi ya darani sio vichochoroni tuonekane wahuni tumshinde shetani shazi choka sabuni cheri
Passion, uzuli wako weni zaidi ya affection. Upo moyoni, uandotoni, kubembeleza kupigia galaton. Kikali na lemoni, chungu mdomoni, utamu wake na jisini kopeponi. Korazoni, yangu mboni, ukiwa delela nitabaki samusoni. Nachia kata ukiningata, unanyachia maravu baita. Kuwa na weni mesha jipata, basi acha tu yaliye mwata. Si poco pa dunia
together
me now forever
this one love
nishalia na mapenzi
this one love
nishakutana na mengi
this one love
nishafanywa ushenzi
this one love
papa
nifanye penzi liwe brighter tuonekane ma tighter kwenye vizuizi tuonekane ma fighter kwenye giza totoro tutembee na right tusijionekana kama ni malamu testa. Nifanye penzi niwe brighter tuonekane ma tighter kwenye vizuizi tuonekane ma fighter kwenye giza totoro tutembee na right usijionekana kama ni malamu testa.
Nishalia na mapenzi nishafanywa ushenzi.
Nifanye penzi niwe brighter tuonekane ma tighter.
Don't kind of come on, you're my love. Get the fuck out of here.